AJ Records. Touch.
Marapa, mekuwa star wa Bongo Tanzania. Yani da master, wanani ngangania. Idi upo wapi, njoba si Masaki. Ature mishkaki, eti wema nani ngangania. Istana ongoza kwa follow, wameni follow watu wengi. Na show zangu, na wapa burudani, na wabamba. Na nyimbo zangu, nikipanda jukwa ani, wanaimba. Natembea na mabodigadi, mabodigadi wananilinda. Natembea na mabodigadi, mabodigadi wananilinda. Wapana nidie muista na mkaushia. Korabo nyingi tena napata mi na wafimbia. Nikiwa star, star, star kesho. Nikiwa star, star, star kesho. Nikiwa star, star, star kesho. Eh, oh la la la, la 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 la. Oh la la la, la 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 la. Afujo nyingi ya ni mtandaoni. Yani mi nona trendy. Pesa nyingi nazo mfukoni. So ni shida konga lenji. Mara nipo Dubai. Kolabo nyingi nafanya ulaya. Yani bongo sifanyi. Wanazipenda taka manyimba. Wanazimba jukwani. Wanani ita nembo ya taifa. Na show zangu, na wapa burudani, na wabamba. Na nyimbo zangu, nikipanda jukwa ani, wanaimba. Natembea na mabodigadi, mabodigadi wananilinda. Natembea na mabodigadi, mabodigadi wananilinda. Wapana nidie muista, na mkaushia. Korabo nyingi tena napata mi na wafimbia. Nikiwa star, star, star kesho. Nikiwa star, star, star kesho. Nikiwa star, star, star kesho.
Touch it.